Porsche City Music.
Wakisema nionyeshe lipo pena macho yangu ni wewe,
wewe.
Wakiuliza kwa nini niko taiti jera yangu ni wewe,
wewe.
Yako mapenzi na chovya na chombeza, utamu ganda la ndizi kuteleza. I swear, tachonga jeneza, wanokufata fata nitawapoteza. Sema unapenda nini, unataka nini, sema kupe nini ama debe la maini.
Martina, Isabella, Camila, Valeria, Rusiana, Daniela, sema baby kwite nani.
I love you, I love you, I love you, I love you.
Mwenzeno, kuna katoto na kapenda. 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 Mwenzeno, kuna katoto na kapenda.
Mwenzeno,
kuna katoto na kapenda.
Yani we unanifaa sana, hata tukipishana tunapatana. Mami we unanichanganya, kumpenda mwingine nitadanganya, yeah. Na uko chuo wao wako primary, kwenye mapenzi level zetu ni za mbali. Hata kisema baby girl usijali, kikubwa dua na tumwamini jalali. Kwenye mapenzi ni kupendana, kupatana na kuaminiana, yeah. Hao madanga wanadanganya, watakuchanganya, tutagombana, yeah.
Fanya nionekane boya brand new. Nikikukosa utanifanya niwe chizi.
Mwenzeno, kuna katoto na kapenda. 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 Mwenzeno, kuna katoto na kapenda.
Nakapenda, yeah.
Te amo, mi amor, por siempre tuyo cielo.